VOA kun radio sagale americati radio sagale america witata qabeyan gajimatat gelgere kessa saala ma folakka jel qabeyan gesa sadit metro bandi digdami lama digdami shani soddomi tokorrat washington dc ra kadabatsu saganta fan oromo amma jel qab kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa adoolessa 15 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan waraanni Yuunaayitid Isteetsi raayyaa ittisaa Itoophiyaa waayiloota kabiroo wajjin shaakala waraanaa 7-2 turu Itoophiyaa gama bahaa keessatti jalqabe.
Jaarsoliif ejjettoon naannoo Sidaamaa hundeeffanne jechuudhaan alaabaa ofii dhaabuu beeksisan gabaasa oduu keessaati. Godina Buunnoo Beddellee keessaa namoonni hidhamaa jiraachuu jiraattonni himataa jiru. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 10ffaa geggeesseera. Lamaanu gabaasaalee oduu boodaati. Qaamni ce'umsaa Adda Bilisummaa Oromoof Adda Bilisummaa Oromoo tokkoome walitti dabalamne jedhu kun immoo gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namu.
Waraanni Yuunaayitid Isteetsi humna raayyaa ittisaa Itoophiyaaf kan waayiloota biyyoota biroo wajjin ta'uudhaan Itoophiyaa gama bahaa keessatti 7-2 shaakala waraanaa jalqabanii jiru. Kanneen biyyoota 12 ardiilee 4 keessatti argaman irraa walitti dhufan loltoota 200 oltu shaakala waraanaa kana keessatti hirmaata jedhamee jira. Ajajaan olaanaan damee Afrikaa kan waraana Yuunaayitid Isteetsiif humnoota Awurooppaa gama kibbaa Meejar Jeneraal akka jedhanitti shaakalli waraanaa geggeessamuuf jiru kun akka biyyoonni waayiloonni shaakalichatti hirmaatan sochii nageenyaa naannoo sanaa eeguudhaaf of qopheessan kan gargaaru ta'uun himamee jira. Ministeer deetaan ministirii ittisaa Itoophiyaa Fissaha Walda Sanbatis gama isaaniitiin shaakalli waraanaa biyyoota hedduu gidduutti geggeeffamu kun kan biyyoota kanaaf bu'aa tarsiimoo qabaatu jedhamee jira. Gabaasaas kindiffiroo soraatu dhiyeessa.
Maqaleen jitanaatiin Justified Accord 19 jedhan ardi jalqabanii Itoophiyaa gamba yookaan gara Helboruun leenjisuu jiran. Leenjii tana waraana Ameerikaa kan Itoophiyaa biyyoota misoomkee jiranii waraana hedduuttu 7-2 leenjifama gara nam 1,100 leenjii tana keessi jedha. Waraanni kun nagaa Afrikaa eegaa jedha itti gaafatamaa waraana Ameerikaa kan Afrikaa jiru Meejar Jeneraal Roojer Kilwaanii. Rakkoo Afrikaan qabdu waan Afrikaa nagaa dhowwa itti wal qarqaarre ofirra dhoorraa jedha jeneraali kunin.
No one nation can address all these challenges alone, and that's why we need each other.
Akkana jedha biyyitti ibkaan ufumaan keessa baatu hin jirtu tanaaf wal baannannallee tanaaf addunyaallee dabootti baafachuu jirra. Waraan Afrikaa kan Soomaaliyaa keessa jiru faallee tanumaaf itti yaamuu jirra. Nyaabkeen waliin eeganna waan waliin qabnu waliin jabeeffannaa jedha. Burundi, Uganda, Jibuutii fi Soomaaliyaan leenjii sana keessa jiran Yuunaayitid Isteetsi, Neezerlaand, Xaaliyaan, UK, Biraaziilii fi Faransaayileen warra leenjii sana keessa jiru keessa tokko. Waraanni tokkummaa mootummoota waldaan Afrikaa dhaaba qarqaarsa Ameerikaan biyya alaatiin qarqaartu Instituutiin Nagaa Addunyaa ta'a Ameerikaa koree fannoo diimtu addunyaalleen achi keessa nama qaban ambaasaaddarii Ameerikaa kan Itoophiyaa jiru Maayikel Ranenbergerilleen leenjiin tun nagaa lafaa jabeessitii jedha. Ministeerri deettaan Itoophiyaa kan waraana biyyi keessa jechuun Fissaha Walda Sanbatillee leenjii tana rakkoo nagaa naannolee hambisuu dandeettu rakkisuu dandeettu lola gosaatii fi waan hedduuf nu qarqaaruu dandeetti dhibaallee achiin hambifannaa jedha. Yoo leenjii tana ardi jalqaban kanatti itti gaafatamtoota waraan biyyi gargaraa keessi jira.
Lakkoofsa kaa 200 jedhee ture dhaggeeffattoota keenya dogoggora 1,000 olidha kan itti hirmaate. Maanguddoonni uummata Sidaamaaf deeggartoonni yookaan immoo dargaggoonni ejjetoowwan uummatichaa godinaa Sidaamaa bulchiisa naannoo mootummaa federaalaa Itoophiyaa kurnaffaa goonee labsinee jirra jedhu marii isaanii yeroo dheeraa fudhatee booda kan bulchiisa naannoo Sidaamaa ta'a jedhan alaabaa magaalaa Hawaasaa keessatti dhaabuun isaaniis beekamee jira. Ejjettoowwaniif maanguddoon hojii isaanii xumuratanii jiru Sidaamaan bulchiisa naannoo ta'uu ishee labsanii jiru kanafe qooda mootummaati jedhu gabaasaa Yoonaatan Zabdiyoos Tujubeetu dhiyeessa.
Kaleessa guyyaa guutuu jala bulti hundeeffama naannoo Sidaamaa ajandaa jedhu irratti jaarsolii Sidaamaaf ejjettoon falmiif marii sa'aatilee dheeraaf geggeessaniiru. mootummaa ummata sidaamaa hundeessuuf haaldureen xumuramuu saattaansee dargaggoonniif jaarsolii hedduun bakka argamanitti mariin sun gaggeessameera jedhame. Akka sirna aadaa afinii jedhamutti kan mari'ateef mariin muddamaan guutame kun waliigaltee irra ga'uudhaan ibsa ejjennoo baase. Bu'urri marii sanaas bulchiinsa ofiin of bulchuu labsuuf alaabaa naannoo fannisuu yookaan murtiif kallattii mootummaan kaa'u eeguu kan jedhu ture. Bakka bu'aa jaarsolii kan ta'an obbo Ayyala Booruu naannoo keenya uummachuun dhimma jedhu irratti mootummaa waliin mari'ataa turre yeroo dheeraas eegnee jirra. Garuu deebiin arganne kanaaf guyyaa seeraan kenname waan dhumateef dargaggoota waliin mari'anne naannoo ofii keenya labsine jedhan.
ዛሬ እንግዲህ የነበረው ስብሰባ ከጀቶና ከሽማግሌ ጋር ስለ ክልል ምስረታ ነው ያወራነው። ከዚህ በፊትም
ወልገይን ሀራ እጀቶፍ ጃርሶሊ ወሊን ቱሬ ረቲ ዋኤናኖ እንዴ ሱማሪያኔ ከነድረስ ኢማ ከነረቲ ማሪያኔ ጅራ ጉዮ ተከነት ማልጎቹን አከኑረጅሩ ማሪያኔ ማሪ ቆፈሶቱ ሁንታኔ ጃርሶሊ ካን ወሊን ታኔ አላባው ፊፈንስኔ ለብሲ ኦፊከኝ ለብስኔራ ጀራል።
ፓርቲን ዲሞክራታው አማራ ዮካኒሞ አዴፓኖ ቦያኒስ ቦያያለው ተናድረታ ፓርቲቻ ጎቹዳን ፍለቴጅ ረጀቹዳን መደኖዱ ኢትዮጵያ ጋባሰንጅሩ ከብሮኒሞ ግዱገሌሳ አዴፓቲ ካ ወልጋየም ይወተው ኦቦተመዝገን ጥሩኔ ምሰንሱማ ኮሬዮጅራዎች እሱ ፓርቲቻ ታኒ አከስመሞ ኦቦ አገኘው ተሻገርሞ ምሰንሱማ ኮሬዮጅራዎች እሱ ኢሃደግት ፍለተመንጅሩ ከነመለስ ፓርቲቺ ኦቦተመዝገን ጥሩኔ አቆገና ሞቱማ ናኑ አማራታን ያኒ ጥያተጅረጀ ደመጅራ
ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞት ጎድነ ቡኖ በደለይ አና ጫዋቃት ተርበንደር በከ ሰነሞን ሰዲህ ጠቶተ ሞቱማ ለጀፈመኒ መነን ኢበለማፍ ሰደት ተመጉበተን ጀቹን ጅራቶኒ ተኮተኩ ዱበተኔሩ ጎድንቹ መጥ ነሞኒ ሶዶማ ሂዳማን ጀቹን ጅራታን በደለይ ተኮ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰኒ ጅራን ነሞተ ሂዳማን ከሳ አባገዳመ ኮንን ቀና ኤርገ ሂዳማኒ ተርበን ሰዲ ደርቡለ ሀንገዮና እንገጥ ይፈምኒ ዮካን ማነሙትቲን ያኔ ጀቹን ሙጫንሳኒ ዱበተቲ ኢታና ቡልቻን አና ጫዋቃ ነሞነ ጀፈሙላል ጅሰከ ኡዴፈኖን ቀምኒ ሂሙ ማኒ ጅረኛ ጉበተ እንጅሩ ሽፍቶን ሰደታ ሞቀበመኒሩ ጀዳን ቡልቻን ጎድንቻው ቦሻፊ ሁሴን ገመሳኒን ቃምኒ ሴራ ነማየከራወተ ቁልቁሌ ሳጅረጀቹን ዱበታን ናኮር መልካቱ ገባስ
ጎድነ ቡኖ ቢትለቲ ቶርበንደርቢ ጉያ ከሚሳ ነሞትኒ ሰዲ ሄደቶተ ሞቱማቲ ነጄፈመኒ ጀዱ ነሚ መቃኒሳኒ ሰበባ ነገኘይሳኒ ጀቻ አከን ጨቀፈምኒ ጋፈተን ማኒ ሳኒስ ድራጉ በቹ ሂመኒ ጅሩ ነምኒ ኩን ነምኒ ኢብራሂም አህመድ ጀረማሞ አናዱማ ጫዋቃ ከነከይሰቲ ገንዶተ ሸንቲ መነን ኢበለማፍ ሰደይተ መጉበተን ይሩጀዳ ከንጉቤ የተቶተ ሞቱማት ይጀቹን ሰበበቲ ጉበመን ጀዱ ሲብሴጅራ
አና ጫዋቃ ገለበን መነን ጅራን ገንዴ ባዲያ ወደከ ተኩማ ሐራር በከጀደሙ ናኖ ከደፋይ በከጀደሙ ናኖ አፍራፋ በከጀደሙ ናኖ ሸነፋ በከጀደሙ ገንዶተ ከነጉንደ ከይሰቲ መነን ባዲያ ከይሰጅራን ጉበተን ይሩማነን ባዲያ ወል ማደረት ከጉበተን ይመድ ኢበለማፍ ይሰደይ
ሰው እንዲ ቲንጉበት ማሊ እኛም ከንጉቤ ጀነ
ካንጉቤ ራያት ሰብያት እቲ ኮረብት ነሳ ወልከይ ጀላኒ አከስማት ያቦቲ አራዳው ካንጉቲ ዘገንዳ ወረጀና ሰናወዲ ተቆን ካንጉበኒ ነሞኒ ጅራቶኒ ናኑ ባዲያ ጅራታንዱኒ ወራነብ ሊፍማ ወሮሞ ቀለብቱ ዳኒ ጎልጋ ታታኒ ኑረዲ ጉትታ ጀርሰኒ ጀቹ አንዱ መነራ ጎዳን ጀልጠል እርገመን ሳኒ ጎዳን ሰኒ ቦቴ ማረኩባኒ
ኩጉሞ ሞኖሞኒ ኩን ዋንገመ ሞቱባቲ ኮሚዲያቱ ከነረት ቆደቀቡ
ኢካናን ቡልቻንቻ ኦቦታጆ አብዲ ኮሚጅራቶትን ጫዋቃ ተኮቶኮ ካሰን ረቲ ዴቢኬን ነኒጅሮ
ማኒ ጉበቴቲ ጋ ከኒ ነሞኒ ባን አከም ሜትር ካም ፊንሳና አንገል
የጆን አማ ገጥቲ ወሊ ንጅራ ቢቲ ለሆሊ ንጅራ ለፊታሎጅራ ለፊቦሶናጅራ lafi parki lafi jadi susu kata lafi badi jadi ni sana beti kore wani ini saya dah lepas tarane dia kata kore kan ini namun tu sun kerana lafa kena sahaja ini lafa baru ni sahaja nak jadi lafa atas kan ini tu mari entar kata jadi kaya umman ni mula mesti sama sebade lagi ni ke ni asli terasa jadi lepas kasih kecil umman ni kamu sebut dia kerana baru sahaja ni kata ni tak ini jadi jadi
Mani kubat hijrah re?
Mani kubat hijrah re? Mani kubat hijrah re? Mani kubat hijrah re? Mani kubat hijrah re? Mani kubat Tundani kan jadi tak ni Maria ni walau saja mereka jadi kurang awal sama ya Maria dia tak itu rasa walau gede pun mempunyai dua rapoh macam kita kerja di negeri kita berapa rapoh mereka sama macam lah sistem pun walau dari cara gaya bukan ini namun nasibnya kalau ni jalan tu walau nanti beri semua rumah kan banyak kita kan kalau ni tiba
mana sana gubu malik berbaik siri mana gubu rasul liberan turun
mana 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 kamu kata ini mau para korek ni cara la tu ni jawab sihir dan desa kalau aku korek ni semua
Samichi iske gefamera jiru fakkenya mirgi safa ke satti bunni fulatameera horin sani sakasuma kuda furkanta to fulatamte jirti rayat sabiya dakani horisa namo fulate bakabragi sejedu tariwan kana jowel qabate wan ko kun sirida
rayat sabiya o jikana takkan mo gengure wan badoni wan barbadan jere yo resu dando baro ana kene ke satti kun katto kun rawo den jirani yo ummada wajin da inni rajiru ummada wajin ka inni naginya ummada bi bi moreidan ye majiru tabi haraja Singaru, antuk keberagaman kami ni nama pura ni singiru. Garu mau kami ni nama utah shifta. Legaranu awas ni pakainya agenda berkisar dan macam tu pun. Aci tu politik abe awas mana nama urtih pati. Anak kalau bajar, shifta nama urtih kalau bajar jadi. Aci mau tuhisa dia kita jadi curah awas ni.
Mas shifta ni singjat tengkun. Kami kabar me ambor dofu majuru kan sih ratit ya tijra.
Nijra.
Nama me katau.
Anggana masa jadi amma kami ni kabar me umman ni sumsa umadari. Anakan dua bajar jira panik anggana masa jadi kami kan kita me tertib.
Ina muni sadi duani ru jadani ganda mergi sajad amu fi bakashana fajad amewa amu ke seti jad ukuman muni duani ru kan awal kawati tor bandar wikis
kan ino ibek mamma yona kinani parti kan ek begata parti kan ista tarajuran namta pura tidar kan pura de parti abampe de wajra bana jadi jude gobranda
kal sin shifta jutani jul kawate namni hidame kan brajra ayo kan namni lubun sadar bijra
sana dana adam bahanne de bahanne da
Mari hawasata sifamin tarkamfina kafu atam wali galleti kanjadan ratti yo mari sifamani rutef jiratu ta gafa dentre
wanti kun so baduwa iga dugani toppo fe di hawasa di rabon tayin patenya batto daratti wali adawante bake mamali ku gabe kun toppo fe di hawasa di mi hawasa di kama ke sabu jazani yelkeni wajira gandafa garde ka bade tortere bade iga te bage demanki re yuchu iga kasi va irani di manala va ona garde ro bopali ti bu va ke ke jani ti namni bakka akati rakata gira mani nama kasai ta gaji dalal khamma ko de kuma ba jira
nanu sana dukuma shiftan jira
shifta kana waje amma garde warana de kuma oromo je jatani male
warani bili summa oromo jira nanu san
ngargini warani bili summa oromo kana
gama bratin godinu makana anali gara garat namotni digdame afur hidamani jiru jadame namotni jammo college lenji policy san kallet ge famani ru jachun namni yaddo nagenya qaba jadani makani sani akken cakafam ne gafatan himani jiru abbani she erge hidamani torbansa di darbu kanimtu Shamari Rail Makonnen, Mali Fakai Damanifi, Hala Amma Irretar Gaman Jattus, If Sitejerti. Bulchan Godinicha Obbo Shafi Hussein lakkoofsa namoota godinichatti hidhamanii jiranii himuu baasan illee maaliif akka hidhaman ilaalchise waan jedhan qabu.
Kami kami kulkulen sudah bangun, sudah kami kulkulen sahaja waktu. Adensa ni buat negara, membaca bersama sama.
Nama mereka tak aman sih berarti kan ini ada major bedelit. Aku kau dinanti ya cula.
Dah sama perangkap. Kami kulkulen sudah kamu.
Amma gama hira mootum maatiin saatee furtami saddeet jedha namoonni kun isaa ol kan tursiifamaa jiran jedhu maatiin.
Adeemsa qorannaa jiraatiin jedha ammas qulqulleessaa jira seeratti dhiyeessaa jira boris seeratti dhiyeessina.
Yakka gogaadha moo yakka biraati kun?
Rakkoonni garaagaraa jiru.
Amma fakkeenyaaf abbaa gadaama kun kan jedhaman foollee gurmeessitee himata jedhutu irratti baname jedhu maatiin dhuguma.
demai makan amal juga fakta demai terus mana mesti juga fakta.
Ini kan andragaru memumai menteri doktor Abi Yamed erga kul kulai sini hina malay hina kul kulai senujar ani turan tari sekarang jual timbu jadi.
Karena dah dah sini moni kul kulau dah kapan kul kulani terkam sini sudah tamu dah kapu monti jalan kamera.
Menin arah awak akhir tu tamu tu mati ingu betani ujat amehi mami seri miti soba mani gubat itu kulain jujur cundu betan. VOS Nakor Malka Amburra
Mata dure satanu tichena yaayi dile kut anafao gaar fafa bara huji shanafaj afe oromea ta amit bizinso nich afe imma na genyaf tas gabbi gudina le oromea dit afti barat gafi gafa taniru gafi le misenso tach afe raka anif ittana presidenti nan oromea bosho mali sabdisa debi ken naniru sahay damd otka basi
yaayi ni dile kur nafaj afe oromea wa gaaf rafa bara huji shanafa kalese egalami harras gaggefa ma olera Ya ich afekan ratti rawin hoji barakuma la maaf kudato ko ite ana presidenti bulchin samotu mananno oromia obushimalis abdisatin ya tera sektoron garagras rawi hoji barakuma la maaf kudato ko die senir misenso ni chafes rawi hoji ya tiratti gafile addadda ka senijro hoji barakuma la maaf kudato ko hoji tamir ratti kallatti addaddatin misenso ni chafe gafi die senir gafile kan kesas limina genya aftas gabbi nanno oromia li tafkiba warrena drain eramanida akam senso ni chafe imana genya aftas gabbi oromia Tafik barat kasanin sebab walau updatein orang melayu tafik bahkeset tiroma tazgabif negeng himulatu hawasaras darama gudagaj rejuran misin sunic afik kasanin jero.
Sheila dada tu dah kesatu nano normal keset jukum sa dada kumamuf suci walat asamat rejram. Angkana umno takkan ni umno tadi kalatih ada datin syarat aturan media ada datis fayadamudan rakoh ada jah untuk bin sahasa kifis awasa jidut ulola ada jah untuk bin semua tadi galter aturan dani buaya buaya rana persawalan mohon mana noromias akami telala anggawiomi ustani silalama wan jidukan an udo ibsitikan nami akasumas nano walagat sata hotini nano gujit sata hotini yade muatadan Parting kami view, biar kita sendiri ni filmit, yada muata kawatih, umat itu dia tip, filmu dah, filmun denda, hata utni, kerana gatin umman nak misalnya masangke gisine, naga atas gabi nak kenderan ne, euro adat, lupa nama tis, abain umat atas, manch aja rawan teru, mutuman nan oromi hanggomi, aljiri lala, malif isakana, gerakan lagi tak utni, biar misun denda ne, yada jenung kawa.
Kodina ilu abba bora, ana dari muka kijat amukun. Godine Kenya fi rakkona genyatif kaumsa ta'e kanjurud rakkonsas anan sun ummata kumadi basadi shantama ol kan qabuda kanafi kanandura si rakkon kun yero addada wal tajarga muttiyate jira botingadas diessani juru tari presidentin Kenya yero darbe lita oromia godina ilo ababorati fi bale ratti tiye fannanin kenna mawanje du ka amejira ammas Rakko negenyatif, rakko gudda ta'awan te'if anan sun. Mutman isakana kalati tanuti akamiti ilale jura wanjadu gafachu barbaritani.
Gafi imana genyaf tazgabbi oromiyarrat sensuta jafetin ka'anif obushmali sabdisa itanam presidenti bulchinsa mutumana anna oromiyah devikin naniru.
Ummani wallaga, ummani borana, ummani guji, binisumma holkituma ummat oromotif salpachu ala, arsayedat abun ala. Ijolle saati gabbaruna ana ummata boruf jecha dukkana kessa dabbate ummata qabsaature harqas iddo kare tero istibaw dukkana karattifu gochudaf asa motumma sadarka sadarkana nakadi gamu gochudan ujin digumsa baldano jetamature jiru motumma nanno romia kararat karaqindayin irga ummata gadibune ummata marisne bod irga ummata daggefane bod nagafi tasgabbi ummata kenya merkane sudaf tarkafilen kessa debin qabne fudatamani jiru
Yai dilihat cafe romia kan arati. Ibu siasa di negara ini garu, niwar baju sejuru, ibu siasa tu cafe ting kaira. Obusi malisis, ibu kan arati dia bikin nanin, warak si di negara romia, bara baju tak malam afkur alamati, gutumat garhojit, hikamu egal, hojit abeyin hidunis garhojit senu. Jecun devsan, yai ini dilihat cafe romia kurnafa, wagga afrafa bara hojushanafa kun, dimut hawasuma di negara ini siasa arati, angkino taf milkaena, sektor itu mutumat kita mulatan arati, kalis maria tamu egal, harus maria tamu. Sama Olir, Gawas Radio Segali Amerika Tim Sahai Danto, Fimfini.
Kun Radio Segali Amerika, Sagantafan, Oromot. Kopi Sporty. Kopi Sporty kanar akesat, Odo Atletik si kubba milati, Odo One Sporty, Adada Esna, Sorab Kopi.
aye gara odu da barra gurban algeria manchester city ke saya matrihad madrid ma saati hobbatti goli galche bi isa mal kadabarse to ko cafi to ko badi wanch africa arati tabatan kubba mila tunisia kale goli ufit galche bi isa milki wanch argachu dowul stefan hassan fi gich matri kum to ko dibishani guya den gadda arati russia ra record gan didami sadi fulat america company png gare kubba mila naden america wanch adunya motef dollar kum dibishani tib didami sadali badas durgomi sporti oromo aba noz america jechu guya kudan isagale tindu bajjal gaban turgobbi kubban ila wanch africa halalu majjertaniyo amantan algeria fi senegal it walta fi gurban algeria manchester city yamma trihal mares riyad mares saati obbatet algeria muddamsu ke sabate biisa malka da barse goli galche goli taketti sunitti nigeria wanch do we daqiqa sagaltame shane sorratti ke sibusebi lamaf tokkata ke daqiqa furtame sorratta mota batan nigeria william tros goli ufit galchete nigeria badas nigeria len dabingalle daqiqa turbatame lamme sorratti gurban sin clubi china kesayamat odino ngalo goli galchef senegal fi tunisia len akasum tabatte senegal in tunisia walin marola madrugum kubba milati fiate tabakale tunisia walin tabatan irratti tubkale tunisia walin tabatan irratti dylan brown dogo goretin goli ufit galche bije samikan qarar gate kana mojala jigu dandai bije lamaniyo walin kitte bahanetin daqiqa ibiro keso ratte kubba milati kubba mila amalu misaqaba amalu fitan indefe abban momoy abban kesagal kesagal kamkhane namo wanja kubba mila afrika egejal kabane guya diddami jaha kesijirani guya diddami jaatin durajal kabane gammat goli ibito kotgale shantamaro shantam jaala tabatan worri tabatakanum tabacha ujira worri kesagal le nakasin kesagal aya ujir kamkhane namo wanja kubba mila america warad bartota kamwani fi namto ko dollar kuma diddami shanshani kenani akaisan dira walqitter gatan le qabsau fi jiran kan kesjerte woldor gomi kubba mila romo qurbano romo jedani hagai sadif aqqurani jalqabani ko gare turgomintun diddami jahesso klabota kubba mila gargarati tudufa guya qurani sagalita sorala ke tal sporti narratano managambo
addibilisumma oromo qamaceumsaf addibilisumma oromo tokkome erga bakkadaba tokkotti walitti dabalamani boda kora walini geggesani hogansa wodo filataniru kora tokkuma addibilisumma oromo jedame waamame kanarratt haldure tokkomale mora qabso bilisumma oromo ijaruf jallana addibilisumma oromo litti tokkomsuf kanojetanta unhimameera muktar jamal tugabase
addibili summa oromo qaba cehum safi fi addibili summa oromo tokkome korri isan sodare titachifatan ergadabni sababa adda addatin addan faffaceye boda walittide bisani abao ganama kan kuda sagal torbatami sadihi irrade bi anitinin ijaru daf qora arfaffa tasifa mejadan addibili summa oromo qaba cehum safi fi addibili summa oromo tokkome walitti bakani akkadaba tokkotitti walin hojjechu daf erga wali galani mallatto ta sanin boda korri kuni hogansa walo of case ta filachu tarsimo siyasa isani le anje fachu ratti kanfulle fate jeda mejira korri sodare tuama me kuni matadure tokumma addabili summa oromo jedamunille waama metinin jira tokumma kana kesatti addabili summa oromo hadda walitti baqe qofo sontain kanen mora addabili summa oromo kesa jiran haldure tokkomale walin hojjechu ratti walitti baqanille mora qabso oromo tifi jallumma debisu rattille akka hojjetan ibsa kora kanarratti behen kafameti ninjira hayudure addabili summa oromo qama ceumsa kan turan obbo galasa dilbolle kanuma hasa sani kesatti kanisan kasan
noti addabili summa oromo tokkome fi addabili summa oromo qama ceumsa halli gaddisi san abakinya abawo fi ibbaini gurmu ummata kenya ratti ume intaludan gafi ummani kenya tokkuma ratti jedde biseka dagge fachudan garagarumma fi otte tiki onu biddu turan amanta wan wajer ratti hojjenne irra wan wali hojjenne fi bilisumma oromoti gumachine chala jedudan aba kenya fayisu takkan fi gujja isajar qaba fuattu kora kana ratti tokkuma ke misalle fachu ihanne walitti baqin sidabo ta kenya laman maati addabli summa oromo honda gartus ta'e nam tokken walitti debisu adabil summa oromo maqafi kabajaisa bakkat deebisun jijjirama ammadi majru kessat gaheisa akka tabatu dandesu
ebsi qordi tokkumma adabil summa oromo kanaratti bahille erga qabso hidannoti debi anin boda qabso karana gaya biye kessati kangegesan cehunsa sadarka amma biyettin irajirtulle kama ofitin tumsu da shora akka tabatani fi sirni federalizmi amma jirukuni goto fi kan duga hoji irra olatini njiru ta ubatus buure famu sarra shorri fi ware gamni kakkalin oromoni kappalan wanjiruf sirni kuni sirni federalizmi duga akka tauf qabso kan taasisan ta ulleda ibsan kallafa kaame ademsa kana kessatti waldibu da manna walqabatani walsakalu da manna walutubani walin hojjechu sera biyetti kabajanitinin bordi filannotille galmahani filannot hirmachu kessatti hojilen hojjetamatinin jiran kutannodan ittideema majirani dan kasan kora kanarratti akka haratti hayu dureta ane kan filataman obbo abba naga jarra kan isan kasan
afsawni ballakamna jarmalli ballakamna heddu kamna kunni guddinna qabsoor guddinna ummata kenya kadu ammo wasakalun waljibun ada kale kessa dabarresan harkitni ammalle jalaldeemun duwatya dinsa jenna kana kessa bane ummata apan tokko parti humna wadi taw motumma mo ummata isaati ya ummata azimun gudinar yakenya te barbaci tajenne taman
korri adda bilisumma oromo aba otokko mefi aba oqama cihunsa irga walitti bakani boda tasifatan kuni misensota kumi saba jahatamishan dabata fi jijjiramo kudantan akasumattammo kore ho jirawo ciftu kudashani fi jijjirama jahalle filateti ninjira hirmanna kana kesetti qaso qerro fi qarredan asgay kesetti hirmachisu qaso dalani hegeref akka qeisan tasisu dafi gahe sani akka bahatan dargaggota aftumsun barbaachisa ta udalle tukae dargaggota kora adda bilisumma oromo arfaffa kana ratti gama hoggan sa dufan kessa tokko dargaggo bilisumma biranu ararsaati dargaggo bilisumma biranu ararsa omin sadiq damija ittana hayudure adda bilisumma oromo taudani kora arfaffa sodaretti ta ame kana ratti kan inni filatame rakole kana andura turan hundayyo irra dabarret defaman debine mora qabso oromo ijaru qabne jade
waan umman oromo wagoda heddu kessa darbe debine yadanna yotae nutum tuwasitti wasitu dande damni dini nu ratton jetes damni nu yoli wali ratton jenes wanjiru jechu isani isne sakale sadaganne garapul durat ummata kana kamti jaru akamti misomsin akamti gudis na jenne afura jalumma moraka soromo kesa takamti debes ninkiludi warras jiru bi warras injerefis akata kana antilmamne humna kamnu gotuda ummata kenyaf niyojenna harra boda kan jedu wadat ni gala
korri arfafan addabili summa oromo sodareti tasfami kuni ibsa base kesa afan oromo afan hojib yali sa akatu addabili summa oromo mirgahire ofi ofi murte facchu ummata oromo eddo dan gaudaf akka qabsa hofi mirga sabafi sablamota oromia kesa jiratani gutu mangututti oso hin sharafin kan kabaju ta ulle ibsa base akeketi ninjira gabata radio sagale america tv kindai muktar jamal adamarra
duwa ke tokon sin dagis dagge fato ta kenya alella shororke summa jimata dabre kana somalia gama kibba ke satgege samen na motar duman digdami ja ke sa tokko gazete situ televisiona alerra garabiyatti debite ojjeta turte hodan nalai taun be kamejira nalain anga alella shababin gege samen lubushe dabdetti odu gabasa wae somalia ke satti qiatu jijjiruudhaaf carraaqi guddaa gochaa akka turte as United States kutaa Minnesota ka jiran firaa gaazexeessitu kanaa kan ta'an Siyaad Ali dubbatanii jiru waajjira senatora United States ka kutaa Minnesota Amy Klobuchariif daayirektara quunnamtii ummataa kan ta'anii hojjetanii kan kana dubbatan kaayyooshee kana fiixaan baasuudhaaf kan hedduu carraaqaa turte Naali ummanni Somaaliyaa carraa hedduu hin qabu iyyummaan dhaameera hojiin qabu kun ka jijjiiramuu danda'u yoo lammiiwwan Somaaliyaa biyyattiitti deebi'anii ummata gargaaran qofa jechuudhaan ammaan dura VOA'tti dubbattee turte isheen kan namoota siyaasaa dhaadheessitu yookaan immoo waa'ee siyaasaa odeessitu miti sun yeroo baay'ee gaddisiisaa waan ta'eef oduuwwan hamlee namaa akka kaasan kan ummatichas akka kaasan jechuudhaan dubbatan aliin.
Radio Sagale America galgala kessa sa'a 2:00 akka jalqabe hanga sa'a 3 tti utata hanga jimaatat qoppo afaan oromoon dabar sasirattraawata nagaatti bula qoppi horitin walitti deebi.